Remember where you got it from. Something music lovers don't see.
Wakati ufuidaji ingano Ulatu yanda
Jandisi mwana mchala Kuzwa sulugaka Kambo mewo jesu mkwali Jandisi mwana mchala Kuzwa sulugama Kambo mewo jesu mkwali Jesu oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Jesu oh. Walo kwali Tata oh, oh yeah 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 Tata walo kwali
Ulandilela mwamileza ulandilela
walo kwali
Ulandilela tata chilenga ulandilela
tata chilenga
Ulandibamba mwamileza ulandilela
walo kwali
Ulandibamba tata chilenga ulandilela
tata chilenga
Ulandilela mwamileza ulandilela
walo kwali
Ulandi bamba tata chilenga ulandilela
tata chilenga
ulandilela mami leza ulandilela
walo kwali
ulandi bamba tata chilenga ulandi bamba
tata chilenga
akina mwana ndiala kuswa kashekule kakulina siwa Jesu uteni akina mwana ndiala kuswa kashekule kakulina siwa Jesu uteni akina mwana Kuzwa kashekule Kakulina ziwa jesu uteni Akina mwana ndiala Kuzwa kashekule Kakulina ziwa jesu uteni
Jesu yo
Jesu yo
Yeah yeah yeah
Jesu yo
Yena uteni
Jesu
yo
Jesu yo
Yeah yeah yeah
Jesu yo
Yena uteni
Kuzwa makalelo ya nifasi kufita na kweni pila ye jesu yo Yena uteni Kuzwa makalelo ya nifasi kufita na kweni pila ye jesu yo Yena uteni
Jesu yo
Jesu yo
Yeah yeah yeah
Jesu yo
Yena uteni
Jesu
yo
Jesu
yo
Yeah yeah yeah
Jesu yo
Hakuna usili, hakuna usili, hakuna usili, Jesu wa nyuta, hakuna usili, hakuna usili. Hakuna usili, Jesu wa nyuta Hakuna usili, kuna usili Kuna usili, Jesu wa nyuta
Jesus,
yo,
yeah,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo, Jesus, yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
Jesus,
yo,
J